Fresh Prince,
B&D Beats.
What that today, DJ? You ready know it. Sitaki nini, usini tumie. Sitaki nini, usini tumie. Sitaki nini, usini tumie. Sitaki nini, usini tumie. Oh, kama time imekata, umeshindwa ruka geti. Hata busu inatosha, mbona tutalala freshi. Kuri damu ya tokota, umemisi zangu mechi. Usije wangu potoka, mauchafuruka eti. Kame lazima, sije rekodi wa mwili wako. Kesho ntakifinya, tuwa zinazo wacha ashkizako. Ataka hajatoka kwa friji haina jutu. Kuki masani yangu kali mechigula mtutu. Izo wajie wala kisi pesa. Yangu takunene pesha, sikiliki utajifezesha na kufako pesha. Siki panda, ningo jeba bala baba baby. Kaki janja, pishitui utali mwaga. Siki panda, ningo jeba bala baba baby. Kaki janja, pishitui utali mwaga.
Kwani chupa inalaza gani?
I wanna know it.
Kwani chupa inalaza gani?
TikTok, usini tumie. Snapchat, Snapchat, usini tumie. Sender, sender, usini tumie. What's up, what's up, usini tumie. Ay, 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 oh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Usinitumie ma video wataomba connection. Tazali chunga ilo zigo isizue kasheshe. Na kupenda moyo adifigo ntaumia my baby. Yangu nyama sione people ni fight mwenyewe. Nukitaka na hiki tuku kesha.
Takesha na yo.
Chivyo vyote mimoto na peleka.
Ayayayayo.
Nukitaka na hiki tuku kesha.
Takesha na yo.
Chivyo vyote mimoto na peleka.
Ayayayayo.
Chupa no, sema chupa no. Chupa no, sema chupa no. Chupa no, chupa no, no, chupa, no, chupa, no, no.
Kwani chupa inalaza gani?
I wanna know it.
Kwani chupa inalaza gani?
Ay, yeah, 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 yeah.
Kwani chupa inalaza gani?
I wanna know it, baby.
Kwani chupa inalaza gani?
Baby, 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 baby.
TikTok, TikTok, usini tumie. Snapchat, Snapchat, usini tumie. Sender, sender, usini tumie. What's up, what's up, usini tumie. Ay, 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 oh. Ay, 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 ay. Mama Amina,
idea za kwako greti.
Mama Amina mama,
matumizi squeezy mengi.
Mama Amina,
idea za kwako greti.
Mama Amina mama,
matumizi squeezy mengi.
Iwe ya maji, chungi, ata soda.
Soda.
Get mi sitaki kuziona.
Ona.
Iwe ya maji, chungi, ata soda.
Soda.
Taki kuziona. Itatinga na nitafika kwetu.
Ila si baby chupa.
Itatinga na nitafika kwetu.
Ay 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 wo.
Itatinga na nitafika kwetu.
Ila si baby chupa.
Inatinga na nita viga kwetu.
Ay, ay, ay.